zaidi. Ila penzi la kuchomwa mimi sitaki. Nikafahari wawili wapatana, vichwa vigumu hatuwezi achana. At times we're light, at times we're darkness. Sometimes we spark, sometimes we short circuit. But when we flow, we make magic. Out of control is when we cause damage.
Man, I'm mighty.
Unavyonipenda mimi, naomba uniamini we. Sitawahi kosea, ni mbali tumetoka, na mbali twaenda baby. Your love lights me up in ways I can't explain. You are fireworks, and baby fireworks. Era ni wanga tokuea, italo yeo makayo ngato.
Oh yeah, you make a young man to the
door. Mapenzi ya hatari, mapenzi ya hatari.
Umeme na maji, mapenzi ya hatari, mapenzi ya hatari.
Umeme na maji, mapenzi ya hatari, mapenzi ya hatari.